sorry. Don't cry.
I go for A's and 1B. I should have been test position now, my second position.
Okay.
I will come on your just now.
Unatafuta kazi online na haupati? Kindly DM hii namba iko hapa juu, utapewa full guidance ya kutengeneza pesa online. Ikuwe 2K, 3K, 5K daily. Hii business ni legit na inaunda do. Kindly DM this number na ufunzo kutengeneza do hapa online.